athi haleluya amen sivula ngomthandazo ngegama la Jesu uNkulunkulu uThixo wemangazo uNkulunkulu kwamasulixolela abasonayo sohlangane eGalile kuyoba mnani bengekho abasonta yoshwele babo thetheleli sono sami akukho lula ukuba yimi nsondi nami nama ngilazi icala lami sono sami izitha zangilandela fika dloza amandla enkaba ngizomemeza uNkulunkulu wamabhinga usosabela ithukuthuku uma bezidla ngisele ngedwa inxushunxushu bayangigila ngihlupheke kakhulu ngiwa ngivuka inkosisisi bathi khala zombe mtakama uyokhala kuzobani uphenduka intandane yenyembezi zwela phansi salusa ubuya uNkulunkulu wamabhinga ngizogqoka uphenuthi ngizoqothoza masufika
baba benu
Zulalinsizwa kuyosalibonga soyibambisisa kuyosabinoko sulandindlondlo zoshiya izono bekithemba kumdali kuyoqhuma ibona sikhalile kwenela kunzima nokuyifakaza sithathela amaqhawe inhloso yakho ukusihlakaza umgqumeni indidane wasugcina ngekhalaga kukhona osesifubeni kodwa kunzima ukukhwalaza salusubuya uNkulunkulu yaza udeli sizwe sojabula inxushunxushu yaza iphele usivikele kwiphukuphuku yaza inqeni ibhinga zojabula zogigiza ingeza iphele alisekho uthanda ihlekisana ihlomelele unzima umhlaba sibhekene ibophelele awubuya babi isizwe sakho usithethelele ukhala kusiza inyembezi sekumosha
Baba benu mama, hayi bo, umhlaba unzima. Baba benu mama, hayi bo, umhlaba unzima. Baba benu mama, hayi bo, umhlaba unzima.
Ngabe ngiyakuvusa.